Ebibiina binake webirwanirira eddembe ly'abakyala byagala gavumenti ejjenta mu by'okwongera omusolo ku bintu eby'enjawulo omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 nga bigamba gya kusinga kukosa bakyala. Bino nga bikulembeddwa Forum for Women in Democracy Forward bagamba nti omusolo ogwa siringi 2,000 ku liita ya petroli ne dizero kyakwongeza bbeeyi y'entambula ey'emmere kw'ossa n'ey'obuweereza obulala. Banira bawakanya omusolo oguteesebwa ogw'excise duty ku sukaali guve ku siringi 10-3 ku buli kiro, kw'ossa okwongeza ogwa buto okuva ku 4-5 buli liita kubanga kyakukosa ensaasaanya mu maka, kw'ossa eri abaddukanya bizinensi eziri mu by'emmere entonotono ate ng'ezisinga ziddukanyizibwa bakyala. Bannakyewa bano basema nti gavumenti ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo yandibadde ebyesonyiwa okubyongeza omusolo okuli sukaali, buto, obuwunga obwa kasooli okumala emyaka 2 ng'embeera bwetereera. Jennifer Aguti akulira National Association of Women Organizations in Uganda agamba nti yadde baaniriza okendeeza omusolo gw'excise duty kujjayo ensimbi ku mobile money okuva ku buwuzi 5% 0.5% okudda ku 0.25%. Bateesa nti okujjayo ensimbi ezikka wansi w'10% kw'ossa ebibiina by'abakyala ebitereka ensimbi mu byalo byo bireme kuggyibwako musolo guno. Abakyala bano era bawakanya omusolo gwa stamp duty kukukyusa obwannannyini obw'ettaka okuva ku 1.5% okudda ku 3% nga bagamba abakyala be bagenda okusinga okukosebwa ate bangi tebalina bwannannyini ku ttaka. Juliet Lwanga addukanya wooteeri era nga mulimi okuva mu disitulikiti y'e Luweero aliko by'annyonnyola.
Bulobongeza amafuta buli kimu kirinnya. Buli kirinnya kitukosa. Tutandika okubanga buli kimu kyonna kyeyongedde maaso. Ate nga essente zontono tezeeyongedde ku ssaawa zino. Ne tubeera nga tetukyasobola kubanga tufuna ekyetaagisa. Ebisale birinnya, tetugula mu katale birinnya, naye ng'ate enfunayo teyeyongeddeeko. Abakyala abasinga tukozesa mobile money, tukola withdraw, amagoba gonna gafiirayo. N'olwekyo tubadde tusaba omusolo guno bagukendereze ddala. Ebya mobile money okutandika ku 10,000 zo balekuwe kuziggyako ssente okuteekako omusolo kufuna ettaka. Mu butuufu abakyala batono abaline ttaka kati naata akatona ako kabadde katulemye okusasula, naye ate obongerako 3% kiba kigenda tukoseza ddala era tugenda kuwunzika nga abasinga oyise mutali mikono mituufu ate nobeera ng'oguza empewo kubanga otya okusasula omusolo guli
oyo.